This is the boy Polly K. Flawless body.
Big boss Polly K.
Ulisema unanipenda. 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 Ulisema unanipenda.
Okay. Kukupenda na kupenda baby, ila we unanitenda baby. Bona unanifanya na kuwa kama cheesy. Natembea mtaani wananiona mwizi. Wengine wananita mkimbizi wa mapenzi. Ha, don't bother to come back. You said you love it but now it's a throwback. Baby, 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 come back.
Unapenda nani, minapenda nani. So tusikize nani. It's not easy for me. Yeah, yeah, I've been searching for you. I've been searching for you. I've been searching for you. I've been searching for you, baby.
Ulisema unanipenda.
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 Ulisema unanitaka wewe, niruhusu nikuite baby my love you. Ulisema unanipenda wewe, ulisema unanitaka wewe, let me hold you tight and give you some love. Nilikuona Snapchat and sometimes kiku text unadai uko busy. Ninakuona TikTok. Baby girl, tell me why unani drive me crazy. Mapenzi ya buju buju, baby umefanya iwe sugu. Mapenzi ya buju buju, usifanya yani iwe ngumu.
Ulisema unanipenda,
yeah, yeah.
Ulisema unanipenda,
ulisema unanipenda,
yeah.
Ulisema unanipenda,
ah. Ulisema unanipenda,
ulisema unanipenda.
Ulisema unanipenda.
Ulisema unanipenda. Unapenda nani, minapenda nani. So tusikize nani. It's not easy for me. Yeah, yeah. I've been searching for you. I've been searching for you. I've been searching for you. I've been searching for you, baby. Yeah, yeah.